Country Hat Music.
Bueno, tío. Boca. Boca Dover. Yeah, Venye na waviu, angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class chuo tuliwaii. Saina wazoza na S-class. Tima ka Tesla magot mindo shepherd. Chauffeur's day safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Mbula zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye wako kwa njikli. Roll kiji kwa model ya nani digi. Neza jitangi neza busy. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye wako kwa njikli. Roll kiji kwa model ya nani digi. Neza jitangi neza busy. Chase cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. Yes class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Natumia kama Trojan kwa mademzao kwa fuli ya toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na mediku zoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S-class. Stima ka Tesla magot mindo shepherd. Chauffeur's day safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Ukizua tararuli wa rectum. Feature you a mom neza sikia mindo step that. Disming kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepepepepeta. Na wapita uneza zani wakua in motion. Wekea zambo na nake emotions. Ninge kuwa the teacher mboka doba ndo moto. Anyway kayole pia ni Baltimore. Angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class chuo tuliwaii.